Black Market Records.
Yeah, you know.
Happy.
I cue a lie.
Let's go like step up, step up, up. Let me turn around and take you to the top. Like step up, step up, up. Let me turn around and take you to the top. Like karibu, uchovu mimi nitakutibu. Nikukande mugongo, nikulishe madondo. Appetizer ni ya nyama na muhogo. Ukujirani ni umbea tu. Wakona wivu kinipea bu. Umenijaza kifuniko. Ndo mana nitakuvuta kama kiko. So baby, tell me. Bile siku yako imekuwa minataka kujua. Daily unangangana tukifuwa kunibeta maua. Kweli hata kwenye tuta na mvua wendo wangu for sure. Penzi furaha yangu kukuona everyday. Cause you're my happy, happy. Unanipa kila kitu, you make me feel so happy, happy. Nakuzalia watoto na watakuita daddy, daddy. Nikitabasamu kwenye ndoto, you know you sweet like honey, honey. Oh.
Hey, it's like you, nakutaka it's true. Yo mwili ni kamili, haina wengi, just few. It's just you, majabu kinchu. Mahesabu za gizani, 67 plus 2. Vile tulipatana ilikuwa ni story ya jaa. Vile tulikatana ilikuwa ni story ya njaa. Tulipeleka sana ukanjazia ikajaa. Umechanganisha kijana, nimeshikwa tana kichaa. Ka, 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 enjele, enjele, enjele. Vile mina kufuata dele, edele, edele. Una makali pili pili. Echele, echele, mina rudianga mara pili, na pili, na still ni trele. Aye, anku njogu huni ndovu na si simba. Msituni tabia mbovu za kuchimba. Tarumbe tufanya warembo wana imba. Na wakiteta bado tembo wana vimba.
So baby, tell me. Bile siku yako imekuwa minataka kujua. Daily unangangana tukifuwa kunibeta maua. Kweli hata kwenye tuta na mvua wendo wangu for sure. Penzi furaha yangu kukuona everyday. Cause you're my happy, happy. Unanipa kila kitu, you make me feel so happy, happy. Nakuzalia watoto na watakuita daddy, daddy. Nikitabasamu kwenye ndoto, you know you sweet like honey, honey.
Yeah.